down.
Shaga simama kidedea, najikuta unapiga na kujichezea. Mtu ukipenda, you don't care. Ujuu na kukwenda, you don't scare. Nanifumbua macho kama sio dili, na bado kukikucha kwako niko willing. Kufanya vitu kama sinaga akili, nisawa mtu ale mili lipe bili. Na cheka nje ndani ukufaya, mapenzi ya misala na umizaga vibaya. Pressure inashuka kupanda, kuwaza kuwanda kwa kiza na mwanga.
Managwe Kubisiza pressure, managwe, mkwagara nyosirimba. My baby, kubisiza pressure, my mama, mkwagara nyosirimba.
Tantua ro,
baby,
we utani uwa,
baby,
tantua ro,
baby.
I love you so much, I adore you. I cannot deny you. Without you, I'm incomplete. You're my number one, girl. Number Billy Tatum. You're expensive, no lies. Come close and in bedis.
Umeuwasha moyo kuzima siwezi. Sina ujanja umeniteka na penzi. Nimesha yavaa kufuwa sipendezi. Na nimesha kasi sogezi siongezi. Wifey me girl come to daddy. The way you whine it look so pretty. Sense of style you got that beauty. Namba moja uzima nivali.
Nakuwaza nakuwaza. Wota wa mutimo ndwaza. You're the mother I'm the father. Nakuitaji wewe. Look at the stars in your eyes. The lipstick on your lips. The perfume on your neck. Nakuwaza, nakuwaza.
Oh, si so. Masi potetu. Oh, si so.
Fere me, fere me, fere me, fere.
Tantua ro,
baby.
Well, tani uwa,
baby.
Tantua ro,
baby.
Kuwa sente sako mtima. Utwale mudanzo zinese nsima. Baliba feko diya kubaba tima. Ya feel black, sente ngochima. Kano kaimba kama kwa no dedication. Edikenzo mubanka no question. Dala sabitu seno shua. Yo, East Africa.